Onyame. Otumi adie nyinaa ye. Enti ne ehu dia ye hu no. Yesu ekase nshuan ka ne din. Yadana so ne nso. Ayene pewa odie twa fe no. Odie fiti ase ne. Na ejini di su se odie beko. Odie be twa kra 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 kra. Eden yami ase wasabre. Yesere rodi se on shira edi kanfo. Empire yem breaki. Obwaye da on breaki breaki ma yen se Christmas inti ye breaki empire. Christmas ye koso boy empire. Ayen pe ene fest. Rodi adum ye shiemu. Na de free afinase. Awurade ma abofo konyanye Elijah ebra odwane wo Jezebel nim no se onsore na woni di na kwan no wa eyesi ebedidi afimfiti ase honhum fam na ade atwa afi no na atumi anante wo honhum no kware mu na atumi de atwa afi no nti ye dana se se na eye eda ye de ahia nti ne ka se nhira enka ye ndi kanfo se wo anye akwajisem anka se ya breaki da bi empire boy breaki sa nshiranka no ye de nyame asese ene eye ne ene onjae obeboae obeshrae e de ye firi afinase e de akodru awiye enhyehye bia emfa kwan de ono onne nya adwene ye breki ni nyina ye hwe se obeye enuma foforo fefefefefe e wo ya brabom eni ti ene ye wadwene se se wutie urade asem a odi akoma pa na eji na wunya jiri wo urade mu se ensisaye ebeba odi nyoma fufuro e frase e edwa kwesi afena wiye de wa hye ni mu ache e wo se onsaka enti yanji nini oni bibi enya nu yona otumi ade nyina aye obeye adum obesisa nyoma fo akuma didi aye ye na chi ono ye no kwarefo se obetumi aye dia wo ye wadwen se enye ye nu ono en mremremre en mremremre so obesisa wodi obesisa wo hyebre obem watamfo asu won trase obema wanano akantu ene eye enkom hyeda ye hyenkom atu ya brabo so sa 2026 we Awurade asem de tumi wom e wo se bam de besua bia e wo se bam eh wo se nyoma sesa wo ya brabo na nyoma ye foforo fo akuma di de ayeye na chi oti ase oti se de oti on sesa de bia rada kata woni na ye mompae kavisha radi se radi e wo penti ne ne matena sese mi ti o ma asem no meboa me e me yi die ni se tena ho mfiri ho na mfa de wo se ba mre me minya sesan foforo afi we mu mi hu nyo ma foforo mi hu de mi hu 2025 no enu de da bi enye ye yesesan nyo ma kura ene radi nkasa oni ye bom pa ye wo Yesu Kristo di mu ye shewa ni mo nyam odon yi mu dia ye kan se eja besistan ye shebre besistan ye ndi bibia mu no ba ye ho ani mo nyam no utumi okasi yo na ye fen twa sa emre wo ye eda ye ni mu e wo Yesu Kristo di mu wanye so eme no ti ase e o se enye ho nti dia ye kan ni nyina e wo se ye ho nti e ba ni sa no aka amen Yeshua nyankopon asem wo Numbers chapter 6 verse 24 to 27 Numbers chapter 6 verse 24 to 27
Numbers chapter 6 verse 24 Enti Awurade asem Ose Awurade enhyira wo na onhwɛ wo so
Ye de asem kɛse pa na twa sa 2026 yo Ose Awurade enhyira wo Awurade na ka kyerɛ Moses sɛ ɔnka nkyerɛ Aaron na ɔnka san kyerɛ Israel from da. O se Awurade onhyrawo. 2026 Awurade onhyrawo.
Amen.
Awurade onhyrawo.
Amen.
Awurade onhyrawo.
Amen.
Pacho to asumaye.
Na onhyrawo so.
O se Awurade onhyrawo so.
Amen.
O de nyame aye wadom de onhyrawo so no oboa ono ono ne Awurade. De odi tumi no. Ano nti o se onhyrawo. Obi a wono de afeso anu asesa enyo ma no de akoma komfo bi enti okọ ne ho okọ ye na finisu ye wasanfa enyo ma iwo so de koda na se ko duro ne ho afu na obi se eh na papa wono o se ade wo ba ha che oka time o wu ye che na se ofiri ho kọ ya na sa papa no wu ye enti wa atrasi abedu sa bro nu se papa no na ahwe no so enti ko de na boade e kọ enne ewrade asem ba o nchen and come shema wa afimu o se awrade on shraw na on show so and you be an be show so so no awrade no ono no be show so
amen
e ka se awrade show so emu yedru to me bi ntumi emmebo and on timi emmeo awrade na show so ono na ka ho ono na bo ho ban ono na okra o ti o se awrade on shraw 2026
yes
awrade en show so 2026 awrade en show so o sori anopa won show so ba bia won nam bia on show so sa wo beda on show so sa won bi tu sa wo area ma awrade en show so awrade mo ho ban awrade en crowd to asuma me
o se na awrade enti nanim enchre wo
o se awrade onti nanim enchre wo
amen
asuma yesu ne mo yeduru won se sa wo ko bi nche na onti nanim a wo se nipa no
sa
o welcome o kama no no obi ti because we want tin anim ukoy eh se nipa tin anim chiro mpo a hu se aboa o na nyankopon ka se tin anim a chiro o se awrade tin anim chiro e wa sa 2026 we mu 2026 awrade tin anim an chiro
amen
omo a o bibia wo hwehwe mu dia wo ye bia awrade tin anim chiro onye wadom e wa bibia mu
yes yes o se na onnom wo
ose afi o tina nim chiro a onye dan onnom
yes
onzo bi timi ka se eyi na we die unya we ose obi ada o ma na obi dumfo obi dumfo obi na adumi o ose awrade ondum
amen
oneni adumura ondum wa afi we bibia mu ondum omwa o mani suye mani suye o shira wa no wa hwe oso na tina nim chiro na wa dum dia wa hwe ni mu ache no dia mawo dia hia wo no aye dia wo ho a wo mpɛ no aye firi ho
yes
o se odumo ono no betimi adumo ono no betimi aboa wo se ondumo awrade dumo wa ne chese wa wie kura wo o se awrade ndumo
yes
awrade ndumo afiwe mu 2026 se ehia awrade adumo a edi twa sa abosome maako edumie nu no na dum na nto so bibiam na dum ento so say den a adum no enya odia o ma adum no ento so bibiam awrade adum ento so enka ho ba bia wonam bia ba bia wonam bia ahonhoma atu so sa che awrade adum no nye kese
amen
ewo so
yes
ewo yesu kristo dim ye ka na waje atum o jitum na wose ne o mapase esi wo abrabom awrade adum no enye okese awrade nya wadum wate sa 2026 we onye wadum
thank you Jesus awrade enum ye se awrade emma nani so enhye wo na onma wasubie amen
o se awrade emma nani so na onhye wo onsi ni tase wo wanim onyi nani nto nchen obehye wo na wa ma wo asomdwe nyankopon asomdwe mu yeduru to mi wom nti ono no betimi ama wo asomdwe nipa bia ntumi ma wo asomdwe ono no betimi ama wo asomdwe sa sam we e wo sa wo fa wo fa udisie wo beda wo ka awrade wo asomdwe o wo sore no pa wo ka awrade wo asomdwe o nti hihye bi kra mfiri no a e ma na asomdwe no e be ka wo sa me kaise mre bi na nyo ma bi koso na anu ye den sa nipa no ye sa de ne nipa suro no nipa suro no pa nti wono ye de okasa na okasa okasa na okasa nti ye starti me ne me mane ye starti ye bompa obi bi samse ne nti we wa na mo bompa And so the maybe empire chair no also chance any panel. And see a boy empire boy, ye via near two or donyan coupon. A pastor radi my asum jian kasan kasa asum jian modu. And see sa some way a modu first see. Send yan coupon asum jian out the chas a few. Now sum jian. A bonny for she said the end to me yajma. A radi asum jian. And then I enter also. I was at 2026 way. I rather assume Gia enter also. Baby, I will not be a Ufie. What you, ma'am? Baby, I will not. Now, some Gia enter also. The Emperor Rade and Yajuma. Yanko Pro, the Unquana Bayajuma, now some Gia enter also. I will use to Christo Dim. Now, means Shroud.
Verse 27. I said, now.
One family to Israel for so. We need to say, "Where so." And you maybe I would not move. I want to say, "We need to say, 'Missy, I'm a tian. Who jai? Who you want for your mafun be home?'" Now I'm a ready to eat also. Or sister, you are ready to say Israel for so. And you obey Shrawamo. And you are ready to wear your uncle for. Or no, Ben Nancy, baby, dear, you will not be my uncle. Dear man, you are not be my son, dear. Obe buwao, bibiye mu, obe sheni diye ni mwenyamu. Faradi di ito honsu. Ya wabu jini se wu, o nanti ya meradi. O nanti se diya ope. O mfa kwa yi biya ope su. Obe fa kwa ya, ebe buwao. Eye, obe fa yi nusu. Enu nebe siwi ye, enu nebe buwao. Urade na akasa, enu ti fa. Ye nya, ya samwa ye di chasa hafi. Enya nukua ufufro ba abe kahun.
Amen.
Ose na onu di obe shiram. Nyankopo ose o shiram nipa ntumi mbon nsan tuntwene. Di ono ye na ye hu. Nipa bia ntumi bisa nsɛ wo ye hwan. Ontumi bisa asada. Unse nyoma bi okrampo a doctor mpo ka. Anka nipa fam ye nsɛ sade we de sia na sɛ na aba. Nanso ono otumi sesa nyoma. Doctor kasampo a ne nyankopo nkasae. Sɛ ne bibia ti bia ono otie ase. Otumi ade nyina ye. Oye da nyankopo. Titi botan said your titi tibre no enne otisa obekoso aye sa kofim se Jesus Christ be pue enti fasa eniji semu enante afimu fa nante afimu minun pa ka no pe bia me sori akamekan anopa bia wo so kan se me kan test no ti numbers 6 24 to 27 numbers 6 24 to 27 enti na me shada ye ba sori ne ekwa na me dey no sure because me tell say eradias eradika chere Moses say onka chere ron say onka san chere n crofo no nti na sasem no pa de bia me ka to me crofo so say de be ya nhira no e be ya dia ba bia be fa na otwe mu nyina no e be ya nyankopon nhira ama na chen so afi ye be kan de etoso mienu ye di kan to nyum kra ansa na ya kan ya to nyum no na de obe kan sa test no so ba ni mu. Yet you are no a kind of my age, son, Shannon, so I dear come home. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. At the end, I want to share any more channel. There was so much channel. And we have a sabre. Now, Radia be a quino. Now, be a quino. No, be. And we have a sabre. A radiadum. Now, a man. No, when you and I are worried for. No, my worry is almost so a bank. And now I don't worry, we are not. I feel no sign to share the food for Debbie. Our running money back, Preco. Now, Radia, I see your more assumed James. Yeah, by this time. Yeah, okay, home piano. JD said, I face a break. Let me host her. Nancy Sayaba. Yeah, by this time. God will make. Yeah, by this time. God will make a way. A year by this time, God will make a way. Oh, a year by this time. God will make a way. Yeah, yeah, by this time, God will make a way. Adebia, ayo how, ayo amanie. Aho nyum ni etunu. Nyaji di o radim. Se afi sabre. Dia uhuna usuro no. Dia uhuna emwa no. Ne ni obi no. Na wo show won hu se bibi ekosu kama. Bibi ada ne kwam. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. A year by this time, God will make a way. Eradi baby, kwai. Afi sabre ya. Eradi baby, kwai. Ochina e afi sabre ya. Eradi baby, afi sabre ya. Eradi baby, kwai. Say I want you. Say I juma. Say I den. Afi sabre. Nyankopon di obehu nanim onyam obehu ni tumi obeyanwade e wo abrabom afi sahabrei ready baby e kwai afi sahabrei ya ready baby e kwai afi sahabrei ready baby e kwai afi sahabrei yo ready baby cry. The shed the young man. Behun in sanctuary. Oh, my dear. Dear bro, I chin in it and see us here soon. The best I can catch some no. I'm from my toss of me, you know. A tea and soon, teach a mobile con echo.
I'm from a toss of me, you know. A tea and soon.
Every power Samaria, ain't every power? No, I could do our brabo muscle. Every power, a face I bring me who are the papa of my brabo, dear Chansu, dear young one, dear Brusu. Hey, my year is 2025. Make it an anonym. Nay, I dear hear me a damakumasu. Ti said you obi hwehwe sika na enu ya de ahia me afia urade ahye ni de anmo nya me nim se obeye de echan so kra obeye de echan so obeye de echan so ahye ni de anmo nya o ma enna ye frem grandma
amen
ah o ti se me kasa se pe no ofiti ase no of grandma se se mi e grandma na enke ya dia me pepa nyame aye madom mi saka nti obaye de chen so ama me next year dia bro adwene ne nti ase so pacho kai mame
pacho Anna Elisa Kase Muti Euradi Asem.
A com ba Samaria ma a com ke se bi ba ho. Na aye di nipa mi enubi shia ba kose. En na yem fa uba. Yan nua uba ni yen di nam no. A dia chi ani anua me die. Nipa kro wa yusu na junin o tia se no munu ane ba no. Afi a dia chi o fre ba ko no de ni ba si. To hini dru on o tia mka chi o hini sa o hini bua me. Ahin ese se radia mo ami de bede ni mabo te che no bisa asem ni mu o te ye no sunsu an atade mu na fe o pese o kum elisa enti elisa ka chiro mu se o mu tie nyankopon asem radia asem se o chia sabre enyo ma na aye din de aduane ho aye din ebe busu o ka bo no afi de o hene ne twi ni kokum ni se ade wa nyankopon bi mpoma o suru kra enti ebetimi asi de nyame nipa ne kan ye ne se ube hu nanso wo ndibi ment na se na ntia asem no wo bra wo su nya bi je urade di ne duru wo a wo nso wo sa aka wo de no ba gina ha kasa na nka me na made esem na me hwehwe bibi se na me ti se eyi asa abre no eyi eyi by this time no nyankopon wa ye nsanche ne wo ma bra bom entiment na se ntia asem ne keke tenase na ji di se urade betumi aye amam obe ya mana chen sukura akwa ne kansa ade na nyankopon nipa no su kansa no afi edu said e be ya ade a chi anwade ni besi urade nam akwatafo bi so enti we ya tie yi u si afi no ma ene ye first yi obo hun se e be ya adwin se enti hwan na e ba be boa me wo mabrabo hwan na me nim se onu de obetumi aye eye wo se bibi kokro bi nanso nyankopon ti ase bibi nya no yona obi a oton ntoma aton nso ohun ne ho ano na ni pri yo bom pa yesa na ohun se urade pese oton mako o se ho ntoma mpo ma ohun me ho ano na mako ofiti ase eton mako no afi du ba bi no na ka ma na odi ba beton nti ohun ni nshira nti di urade be point no nyagidie na som akwatafo no so na urade faaye e di sanim onyam no e baaye ofa akwatafo so ena odi sanim onyam ne baaye enti saa na obefa bibi so onim di onam so betumi ahyira o e di bebie bie kwan akase ama o enti men ma ho so men kase ni de we de mempe bibi se de menye adwuma se de menye ono no onim kwan befa so ahyira o eni ti hwe nanim na gitum se saa 2026 o hwehwe bibi won ho nti de obeka kire obi a obe den obe tu ho anamo na de agi wo nhira eh mami tu nwe mawati onim ni aye mami onim ni aye mami kra odemofu o nyame ao na onimu ni aye onim onimo ni aye mami Ademo fuo nyame na onimu nie yo Oni oni mo ni aye ma ami mami a oni ni aye mami kwa Ademo fuo nyame na onimu Ayo, oni, oni mo, ni aye, ma, eh, adumu fwa nyami, ao na oni mu, oni, oni mo, ni aye, ma. Onim di aye mount di obe chiro no 29 eno ni wani mo nyam hye obe boa 2026 onjao di obe kan bi ani ye ho ajuma san so onim di onam so di wani mo nyam ne beba odi be yi wasem ano di onam so di wani mo nyam ne beba nti hye no obe hye ni di ani mo nyam because obi wa bona ware ho mpa ye sa Obe hu oba akro no na yakata nanim. Ana o nipa bi se o ntima o pe. O de o mpe. Ti yakata nipa nanim. Sa. Kope mra o no ankasa ko chusu bi. Nti a che no hu se ah nipa sume si na ye menjire. Nanso na ayelet na okope bi. Ana na de o kata nanim sa ono ne ne yire oba. Enti nkanya ade akobepene enti ono akire no hu se oh se eno na yema no enti na urade nim se ode ono na dwene ebe ko akwa no enti na oyi na no akata nanim oyi na no akata nanim enti bibi urade be kasa wo ho no hwe na fa esansan nim no nam de be hira wo eno na obe boa wo ewo mu hwe na fa de obe kire se ye bia ti hu anamo men kasa ade we die na ka mepe nanso sa ade we afri mi nsa enu na minim se mi nhira beba na no afri min san na isa abrabo na pem asa en kasa sa dia wunim no na esesa en kire se bibia ka shiri awrade nim dia ye mawo en tin mato sa anwom na mawo no ebra wo hwe awrade anim ahwehwe adepa bi achi kwan no tin ma shada ato sa anwom na amawo obia woye nyankopon adwuma woni nkofo bi anyame adwuma na bibi bae na ase de yeyi na si nchen okosu dindindin pa ye ntie ni ye fise wo ya ye ka no wo oba obetumi ata okuran chi ama ni saka ni shira okosu dindindin pa fide oye sa nere ni ko rua dem opie bae na ofra ayetuma no se hey bususan bae na wo ye no e de na esi o se awrade awu no bi sa sa denti na okaso si se dia wo ye na chese dia awrade ni ho enti yen tai wo machi na bibia wo se si no yetumi ahye omun kran na awrade nam so aboa enti wo ye sa nani ba no so da bi ase de wo yi no ho se awrade ni ho enti o hye no ho de na bibia so ko ye ma na echire no enti koso na hye ho de ye nyansafo na tai wo kunachi tai ukrochi esan se awrade show odina hye wonsa odunso ahye bema ni sa awrade hye samue no bia beboa no yonko di na bepie nanim enti menye se odi abambu onku a bebu nipa na bam obeye se bibia nipa ne ya enye no obetimi akorete no but obekorete ni nyansam na afi odi mpaye nso atai na chi na ma bibia atumi ye kama kama ye hye no nso na ye tai ye ho ye ho chi dia ekɔ so bia msan sɛ awrade nam yɛ nso betumi aboa de ɔwɔ kan yɛ ho no awrade nam yɛ nso betumi aboa no yɛn kasa kyerɛ yɛn futuo ɛne ade yɛn ma abrabɔ utumi yɛ ama ɔba no ɛfa ne sɛ ɔnya nipa awrade mpɛ ne saa kasa kyerɛ no ade a nabambu wɔ ho no hyɛ ne sɛ awrade betumi asesa nneɔma Shense Awurade betumi asesa nneɔma Awurade betumi ayɛ nneɔma foforɔ Awurade betumi apagya w'agyina baabi a ɛkorɔ men bu na bɛm men ka nneɔma bi a ɛho hia ɛmfra hyɛne de da bi a kasa kyerɛ no da bi a na ɛno betumi ama no apagya agyina baabi menyɛ w'adwene sɛ woadi aka akyiri deɛ meho no deɛ hwee ne hɔ a ɛbɛtumi ayɛyɛ Awurade betumi asesa nneɔma hyɛ wo ho den na hwɛ Awurade na gye ne di sɛ biribi ɛnyɛ no yɔna ɔno ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ biribia nni hɔ a ɔntumi ɛnyɛ sɛdeɛ ɛte bia na ɔbɛtumi de ɛnsesaeɛ aba ɛno nti da yɛnim ne sɛ nyame yɛ n'adom a 2026 yɛkɔhu nneɔma foforɔ yɛbɛnante nneɔma foforɔ mu yɛbɛnya nneɔma bi a ɛboro adwe ne yɛnte aseɛ so deɛ yɛndwe ne ho mpo yɛn sɛ bɛka ɔbɛyɛ yɛn foforɔ ɔbɛboa yɛn ɛkwan sonko so ɔde kwan bɛto baabi a ɛkwan ni ama yɛn ɔbɛpagya yɛn akɔ sorosoro ɔbɛyɛ yɛn adom ne banbɔ nso bɛyɛ kɛse wɔ yɛn so ne nhwɛ so pa ne nneɔma bi a yɛhia biara so kwan a ɔbɛfa sɛ ɔde bɛbrɛ yɛn ɔbɛboa yɛn 2026 ɛno nti yɛnka yɛ akoma nto yɛyɛm ne yɛnhwɛ awurade Elisha kasaeɛ Awurade kasaeɛ no enti sɛ yɛn nso Awurade akasa a ɛwɔ sɛ agye tom sɛ ɔwɔ biribi ma yɛn 2026 wei yɛngyagyaa yɛn ho nti yɛyɛhwɛ n'anim no ɔno nso hwɛ yɛn anim yɛso yɛnyɛ adwene sɛ 2026 wei yɛso yɛbɛyɛ biribi ama Awurade yɛnnante sɛde biara yɛbaa ne abɛbɔ mpa yɛ ne yɛkɔ wɔm a ɛbɛhyia mu nya yɛmfoɔ mu ho yɛdeɛ yɛn nko a yɛdeɛ ne yɛhwɛ yɛndwene sɛ yɛbɛboa obi sɛ yɛnyɛ gye biribi afiri Awurade hɔ a yɛmma Awurade so nya biribi mfiri yɛ hɔ yɛntwe afoforɔ ma Awurade yɛmma nnipa ho deɛ nyankopɔn tumi yɛ yɛmma nnipa ho nyankopɔn ne kɛseyɔ ne n'anim onyam ɔno nso bɛtumi aboa yɛn na ɔyɛn adom na ɔapagya yɛ gyina baabi a ɛkorɔ ɔno nso bɛhyɛ n'anim onyam ama yɛn nso yɛhu sɛ ei ɛnyɛ tetefoɔ nko a na Awurade dɔ wɔn yɛn nso ɔdɔ yɛn yɛn nso ɔtumi yɛ nneɔma a yɛwɔ wa wɔyɛ berɛ mu ɛwɔ sɛ ɔte aseɛ sɛ deɛ binom de ɔmɔ ne ato so sɛ baabi ɔm bɛnantenante ɔm deɛ ɔm mmɔ mpaeɛ ɔm nyɛ hwee no ɛnyɛ no na ɔwɔ sɛ woyɛ ɛbɛyɛ kora aboa nnipa no ka kyɛn sɛ wokɔ nante na mfasoɔ biara ni so Jumu dina bompae sanse baby a wo kono nim de wo ho. Jumu dina bompae srerade na rade beboa ho. Obeye wadum. Oncha wo. Oye sa, obaji obi afri baby a onam. Obaji obi afri baby a onam. Nante anipa nante ekwoji niomadi ani ade no emwo nipa dua no. Ababa wo bi ochini sa edu baby no. Na ne omokọ no num na aye emwo a ewo na brabo ewo ni nipa dua. Oye, anye ye owu ye. Ebi akọ obo mpaya na kẹrade be ye de da na akoma so dia ma no. Nti obi chini a obeka chọ se me enko amendi na chi. Enko chini adwene gina urade a ye som no no so. Na kai ni setiti mremu ni se de omusum nyame no. Sa na urade hwe ye se e be som no wo sa abre yesu. E ma ni ni di ni o ma bi a chi. Ma ni di ni o ma bi a chi. Nipa ne na nti no akọtọ akọfa ade bi no de bramu. Kese ni pati mi kwaji efunu hunsuo e de ba fra bibi e de mayen e se ye nkonom na ha obi ya de ensu be ko waji na di nti unu ma hunhu ade kro no nanso ene erade asem oba wo chen wan nante abre tinase tinase fiti ase wan kasa bompae sheshe time ma ho e wo se anajo 1 o'clock bi am sorry na me bompae to 1:30 me she erade anim sa 7 days wey de besi we ye wie ensi asan to aso shatai fu from ahu we ya ebe ye enko ba bi mi enko ki kan se bi nchiro fa bi bi sum awonom na wotu ya busum we shewrade anim onyam kwan obeboa wo obeyi wa fu ba bi a wa sha che bi emu unto aso sa se de na ohunu ento aso obese sanioma e wo abrabo jinudi obetumi aye ye nim se sa 2026 ye enko ni se de aye call 2025 the chair ni sha 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 ni edimuka sanse obi aka chere se ye me enko ba bi ani ti ye pese ye ko ni ko hwe yakopon wo tie yesu fro odo ye ga wo ka bi obetie me nu obi a chi ni enko se o kristo so na fe ni o ma nyina aye basa share ade wono de chance no ye de bro adwene ni nti ase so no ye se maka wa ada me se emre bi me ho me bompa ya me boyu ya na me ti se urade ka chem se odi mi betu kwan na mi yi na ye papa enye sa afi na me ka sa ho na me amena mo ibede mi yi na ye mi wie ya me sorry free form me tina se na me nya ko no na ni pa kro ka chere me se emro fu bi aka chere ni se ni oye ne graduation on be ma ne ma me aba on pe so mu hwe ma me kro wo sa e ba no on be ma ne ma me aba ampa e du so a nya me ye madum ana me koye me koye me ko ji visa o mu de ma me na o mu de 5 years na si nti me kwa na me ba susu ye pepe isa ma me said e be ya ono wa ye honi ni miss me tumi abeye honi na ma ba ti no mu ka chen said no o mu hia pepe bi sa pepe no mu ahu dia oboa oni ma me no mu se on fa ni ma me mra ho no mu nye dia ne test the time am call program ni pepe ene e koye ye e koye o mu hu result say ene ma me ni me ampa no mu sign ni bibia as e say me no right say me tina ha ama ni di time bi me time so o se me ko yes am ko mo ni bebre me supa e ye urade na ye na me nim ni sa na so aya mana brosu aya mana chenso obeya won so de amana brosu sa 2026 obeya mana chenso obeya amana brosu bibi anye no yona otumi ade nyina ye bebi a wani na no otumi de ofa ho oye yakopon odi tumi se nyina be sha mentan di bro nya wo ha afu nya me adom na me twa me na na binti ma di bro nya wo ha e bi sa me kwa mani ba wo machi mani ba wo machi nti bi si we dia me sra manfo o mu ma me twa na me na na ne mra nsa na makọ nya sa me kwa mani nyina ba wo machi se 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 de nya me adom wa ba nti afi o be twa na ni ma yira obecha na ninu mayira nyankopon ni hu hu otimi ye ni o ma kese akese de wani na no otimi de ma ho enti we ya ye ken no e bia woni mi se wonti na ye kasa sa woni mi se ye wonti na urade kasa sa odi wani be hu de e hu anyankopon ye wo abrabo de e chen so aye wo life ba bia wo peja wa jina e ho ware na bru atwene ne ntiasie so jitu mi se ye wonti na urade de asemo yi bro sa 2026 e ye unshira 2026 aye wonhira afi asame ye nkom hye wo so ogitum na urade ye wadum na o sesa nyoma oye nyoma foforo oye anwade ye ye ya tse ye di tue tim ne de tu anamo ya twe ho afi de mfra bia ebe yi nyakopon ne afri ye nso o se na ni ntumi hwe bone nti nyoma bia ye ye bia no ma ye nya ya dwen se ye di sie nipa ye di sie nyankopon a enye ye nipa ne edi sie no nipa bia so ni obetumi a hira o nipa ne de obetumi a ya ma wa ye mpa ye no bobo ama akeke enti ja hu na di nyankopon asem so na de owo no onfa ma hu ebi se o ma ho kwan a e ma bonfo so nya kwan wo hu we a ye kan bonfo ye ma hye no o hu se wo ba de hu enti o de nyoma bi be ku e be kwa kwa e ma no kwan e ma no kwan ma no kwan ji hu hira 2026 June Andrew Ayanopa Afisa Abre 2027 ni first na wo kan sama kase de ahye ni din animonyam na wo hye ni din animonyam na wo hira ni din katwe ni na yemon pai Biara nyadi emano yesu e biara nyadi emano oh biara nyadi emano bizaya biara nyadi emano Biara enye den emanu bi biara oh biara enye den emanu bi
emanu amanu yesu
biara Bibiara, oh, anya de emanu.
Bibiara,
oh, bibiara, anya de emanu. Yare ne di unya yare ye bompae ye jini ji se obetumi asaw yare obesesa nyoma obeye nyoma foforo obema osika tena wonsem omfo osika nya nyoma bi aduro oso te we ye bompae ye bompae ye bompae oni mo ha okura wonam mo ene urade nkasa wo ho ne tumi wa ha Esanse nya nipa na ebebo na enyankopon ti onim dia ho. Obesuma bofo obetumi ayese adwuma na bawo so. Ebra ye bo mpa ye ba bia wo bia nya gidi o awrade mu. Se ya yare a awrade ya resa tumi emeye adwuma. Emeye adwuma. Ye bo mpa ye. Ye bo mpa ye. Aja wo Yesu Kristo di mu. Woni da aja Ufri titi ye onyankopon. Otumi ade nyina ye ohene. Yesrɛ sɛ de ye yare no wa yare sɛ tumi ba bɔwura obi biara wo tie wasem. Ba bi owo bia otumi ni bɔwura ye. Wo Yesu dim. Yare sɛ de ni diti. Sɛ de wa chafa. Ye hwɛ wo urade otumi. Sɛ obetumi agye ye. Ye bɔmpa ye. Wo Yesu dim. Wa yare sɛ tumi ɛnanti ni padua biem. Enanti ni pebiye biye mu. Oji enye obi biara dia. Ohi wo Yesu di mu. Ewo Yesu di mu. Afisa abrei. Ni ejina ha. Ni edia danseye. Ashe udiye ni monyam. Se ya yare ankasa. Na answe radi wajie. Oji enye ye dia. Wo Yesu di mu. Ewo Yesu di mu. Yaruya efri humu. Ye tu asye. Ewo Yesu Kristo di mu. Uni kwa nisa otina bebi ya. Kwa oda bre kosunke bimu. Bebi kura ye disuma ofri eno. Kwa ye jima oho. Wo Yesu di mu. Ewo Yesu di mu. Ewo Yesu dim, ewo Yesu dim, ewo Yesu dim, ewo Yesu Kristo dim. Waya usatu mi enye juma wa ena na ji, bebiya yare wo. Ya bompa ye so abofo ya safo so onko hospital ba bi ye nipa bi da ho onko jino onko man nsori o me dia dance ye en show di en monyam eja cheno waya satu mi bomura no cheno yesu di doctor fo ayo mu dia aka wo radio di ye ya wo yesu di ba bi o wo bia wo san tonu so waya satu mi en bomura no enye ajuma e wo yesu di mu e wo yesu christo di mu afi ye bompa ye. Saware na ohi awurade ma waware enye de obo nofo de betwe akọ hell simon say e ka de bi asaware ye betimi di nipa akọ hell acha apetisi apetisi de nipa no opa won kọ hu betaware de e yade awurade asem na aka to ho o se enye se onipa nko atena enti aware de e wo se nipa no ware enti ye bompa ye se awurade be ma aware ayeye enu afi sabrei ne nipa e she ni de animonyam. So mba kam obi ati so mu nka wo no mu ka cho so wa ya de fefe bi wo mabrabom ye bompa ya srewa de so be se sanware se ne ti bia onchire ni tumi se ne ti bia onchire ni tumi obo ne fo no ohu se mumi enu ma ba e ba kwa na ye ne ya onu se ba ko be bo aba ko enti bo nse no o de enkuti afa ha no de afa ha de fa ha no de afa ye bompa ye ja ware fo se urade nsa urade aya na ware mutumi ni do ekuru ye ntiasie ebo wura ware fo urade ma kuru ye ni ntiasie mra mo afie sa ho kire ho ye nyi firi ho ye ye firi ho ye bompa ye wo yesu di se ye ma ne hi urade mfa mamra urade nya mwadom oma bibia nkoyie oma enhira emra mo so omo amo oma ondi ye ba bia ho kire wo onyi firi ho ba bia enti ase ni urade mfa enti ase mra ho urade ye wajuma ya onwade eni ma ye sho wani so be ye afisa abre nu ebi ni ye sra kwa warfo ansra ya wanade mu ye hia obi amo sanka se ye sika afa ma wo mu se ye sika afa ma wo mu ode kru ye enti ase enya adwuma wo ntam dadi ye fatu ni bia onam warfo ntam edi eni wo di ase ye fa ni do mu ye bretu mi bia se ye katu mi Yes, sir. Bibi awurade banbo nye kese awa warefo so onhwa warefo no so kwan bia bonfo be fa so atu ahye ba bibia so yesi kwan and to share so you see quine, whom more to share any pass with your sin quine, and what years with him, Raddy Bambo and Yakas,
and what years with him,
and I share our efforts, Lord, so, O Mumuni, my Mumma, Mum, my Yash, also, what years to Christ of you, cry on the Jah, I will be uncoyed, I will be uncoyed, I will be uncoyed, I will be uncoyed, our years to him,
protect them in their going out and their coming in,
and we are uncoyed,
their families are protected by the blood of Jesus. Their families are protected with the blood of Jesus. Their children are protected with the blood of Jesus.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes,
Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes,
Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Say any more, unsay as some
Jew, or the Moye,
your painful shan is that,
yes, Lord,
so be Biara some Jew,
and our years to Christo,
dear Bompire, dear Bompire, dear Bompire, but I didn't say a painful as some Jew, our years to Christo,
Nasa Maka,
unsay a painful as some Jew,
the local partial, and
unsay a painful as some Jew. Monsieur signed the chair at the Cabane, the Embassy of 2020. Oh, why I know my man or says
no plant, or
yes, Christo, shall
a brand of
bomb, no shots, no dear, Oso be share nsa na adwuma so on share adwuma so so de oni adwuma o ma na adwuma o ma na adwuma o mo aye nshire bia ye de bia amfa nom ye o Yesu din ye bom pae ye bom pae o Yesu Kristo din oni share ma
bless our labor lord
share ma wa we di to me ade anyina so tumfo share ma e wo Yesu din daddy share ma wo Yesu Kristo din to me be sorry ti aye ma ye brenase. Yes, so be pejay ma wo so be share from aba. Share ma pejay ma wo so so hin. My man nyansam ni be sua de. Ye bompae wo Yesu dim. Ade bi ekuti aye ma. Omo koso ho. Ye twichem, ye breaki. Oban bonye kese wo ye ma so. Share ma so. Ye ma free musuo ni asem. Kwa hiati kaboni ye ma free. Share ma so be bi ye ma nam bia. Jawana dum daddy come on home. Obi BM, why would it to me? Wow, brother, you know, so they are doom shy from my ba, Usube shy from my ba, you fry any yam by my ba. Yes, to demo a bomb pie, a jay a bomb pie, or yes, to study. Show the only one I'm sure to me, Tetable time, Mount Sasso, I didn't answer to him for. I was Jesus Christ to him.
The wisdom that will cause men of God, that will cause people
from our yes, to him, Lord. Your bomb pie. Yes, sir, what they say. Sad 2026, I have a last stop. Obi so how Ben would you ride in Sien. A man near be obedient, baby, I want you know. Be bia I do obina or do ha radin sanis and no. Yes, sir, radi by 2026. No I'm high a last stop. Yeah, bomb pie.
We pray that as they step foot
a deem be wa ye de ye Jesu Christo di di e ma o ye ra ba ba fie abe o mi every ni re me su a ye ye Bumpire was Nibriso. So, ba Ukuno, Yere, AABB, I won't pa, come on some share a day. And this is a course of 2026. Say, Sanioma, Maniomania for fro, or yes to Christo Demo. Yea, bumpire. Panama, Shandam, and the